ngo ni pundi cyahondi nka kubitaga twenge ibyishimo byanje ni nize kuyikotomera ngo nanje nizihirwe nabaye umucakara sinagirara choreda je naba murayi yabo muvinyo cyangwa byera ntayanga kumano naba nkubeje nusha kunyita mu manyura amazi icyo nzi nuko nge namaze kujya hayi ndikora nkibura reka simbona ndumva ngurumana nahi ndumva nge naguruka kuko ndabona isizenguruka jya munzeke nibyinire ibyisi byose ko bingana kose nabigize ibyanjye
aiwe ibyanjye birarangiye nacitse byinshi nkora byinshi ubunda naniwe mbimenya nari kuba nahindutse fashe uyu mwanya
utwarwa mwire kubaka mu gisima ikino oya nanjye nasezeye icyaro nabaye iciro ry'imigani hozwa nijye muva kureba aciye ibintu nanjye natangiye nama soma nciro ntiburya haryaho umubirizi none ubu ndakandara macupa nyaca amazi n'ubu icyaka ndacyumva ndagura rimwe nawe ugura irindi twica akanyota ubundi tujya hayi mbega icyanga ndacyica nk'icyaka ngaho nanjye nziza uburyo njya nifuza kubivamo nataye umurongo sinishimiye uwundi we iy'imico sinkwiye nk'umwari ndicuza uwamba gusubira nka kera
ayiwe ibyanjye birarangiye nacitse byinshi nkora byinshi ubunda naniwe mbimenya nari kuba nahindutse fashe uyu mwanya
utwarwa mwire
nizongera
ndumva nge naguruka kuko ndabona isizenguruka jya munzeke nibyinire ibyisi byose ko bingana kose nabigize ibyanjye
ayiwe ibyanjye birarangiye nacitse byinshi nkora byinshi ubunda naniwe mbimenya nari kuba nahindutse fashe uyu mwanya
utwarwa mwire
ayiwe ibyanjye birarangiye nacitse byinshi nkora byinshi ubunda naniwe mbimenya nari kuba nahindutse fashe uyu mwanya
Thank you.